Fatalo fatule pa ia malama manu lo tato watuno usamoa ili nei taya fo ua ulea mai fo ili nei yasululu o lanso e masani ona tato ufelo yai fo ilungo le tato porkalame o le soifua maloloina po le Samoan Health e pei ona tu fatasia e le Pacific Health and Welfare tawalatu ilunga o le alaleo le Planet FM yasululu o vai yaso teitasi ili suafa man malola lo tato ali ma lo tato faola o Yesu Kristo o te fatalo fa ma ufafilo ya tuwa ili pa ia malema malo so tato watunu amata mailavai awa unatutofi ele tua sunga ifafenga inga mautou fali tua fapia fui pa ia ya kalesia iso tato vine ilu tono lo tato watunu ne sila lefa angaloina fui le tapo inga au tato tamama tina matu tua alo fapina ona tapu tapua ia faiva lo tato watunu ia au alo faiva ia Samoa maratama fanau ia nangalua ngai peyo na masan ia itupu mai o Samoa le ngata ileo fale tua matausi abe fo isa awao maumanga malusi la nuu se yao o lavai fana witi patalo fatu ya Lorenzo Kaisara male Samoan Health pole soifua maloloina ilene ya solulu malole soifua maua malole lange mama ya ilo manatuma ulunga lo so longa lelei ya fufuanga ile amatango le neiva yaso ya iso se chute mangalwengo lo toufianga ya afayolo o maua mai ya tato por kalame ya ifafu ato nisile nei patalo fatu ya le Pacific Health and Welfare mal por kalame le Samoan mo soifua maloloina ya tautou umalava ia ia ilmana tu la tatou anga i tuita se tatou musika ia ona fo'i mai lea ia ona tuina atu fo'i lea o se tatou porkalami lea fo'i se mata upu o lea fapena ona tatou talanoina ma fa'asoa ile nei taiau ia ualava ia lo outou soifua maloloina ia maso neiola tatou anga le tatou musika ia fo'i mai ia ona tatou talanoa lea ile mata upu o le soifua maloloina mo le nei taiau le toi fa talo fa chule pa ia mal mal lo tatu wa chuno u ile toi taliu mai ia lo tatu por kalami o le samoa soi fua maloina pe ona tu fantasia ele pacific half and more fear ma fa pena ona fa sala la winatu e lungo le ala le ole planet fm taya o asolulu o va yaso te tasi ai u ia le manatu o le tatu por kalami po le autu o le tatu talanoanga ile nei fu i asolulu Ele o se mata upu tau le soifua malolo ina peitai. O se mata upu ate tau ona no fosila fiai ia lo tatou watunu u ona. E iaia a fianga o le soifua malolo ina mo lo tatou wola. E a fai ele faamuamua ia mafata ua le mata upu lea. O ilan manato le tatou porkalame la serenei. O la tatou tala noa ele local elections to tono au kilani. Ia po le whainga pālota, whainga filfilinga o i tū mālo laiti ia e le ngata fuilea o le whainga filfilinga a wā se tofi pule nuu o le tātou i tū mālo pole ainei i aukilani o tūranga te tau ona sila fia lo tātou watu nuu o le whainga pālota lea e te tala i leaso sa fuluono le masino se tema a e tāpunia i le tāo le sa fulua i lea wauli o leaso valu o le masino o kitopa e te tala i leaso sa fuluma leono o se tema e tapunia ele tatonu lava le itula se fulma le lua ele aso valu o ketopa lua afe lua se fulma le lua Have your say on who represents your community by voting in the 2022 local elections and you can vote from 16 September to the 8th of October the midday of the 8th of October Local elections decide who represents us on our city district and regional councils. In some parts of New Zealand, local elections are also held for local and community boards, licensing trusts, and some other organizations. The people elected to local councils get to make decisions about our daily lives and the future of our towns and cities. They set and collect rates, oversee town planning, and provide services like rubbish collection, parks, and libraries. Local elections no longer include district health board elections. The boards are being replaced by a new body called Health New Zealand. Enroll to have your say. If you are on the electoral roll, you can vote in the local elections where you live. You can enroll if you are 18 or older, a New Zealand citizen or permanent resident, and have lived in New Zealand for more than 1 year continuously at some time in your life. Now, e se le tāua o whamitalanga e watu ina mai, e le ofisa o whainga pālota, pe iona o taumawhai e whamitala mua mua te lenga ngana wha peritania, o le whainga whiriwhiringa tatia ia le tofu pule nuu o aukilani. Ai ole fainga o ole fainga palo tama le fainga filifilinga e filifili ai sui tutu o logo board stai tasi to tono ni sila ia e whaalango lango lea ele fainga o lau palo ta e tusi ai lau a au ma e filifili e nisi la tau te sao atu ia fo ito finga e ta ua o logo board members ito tonu o aukilani ma o ngā luenga a logo boards e whaia i tonu o lātou tū mālō taitasi o i lātou ia lātou te whaia whai unga lātou te soalau pule e telo whai unga e tatau malelei mo i tū mālō taitasi o i lātou ia lātou te waaia ia fuafuanga tatau mo se i tū mālō oversee town planning lea fia i maawala lea fia i mafanua patino i le mālō Lea fia ai ma le pikiina o le lapisi po le whamamaina o le naitu malo. E le ngata fui lea. O fufuanga tau i paka. Paka i alo fapena o na pulea e le Auckland Council. Paka i alo fapena o na fai ai i ale tele o playgrounds po malaita alo motamiti alo mafana ulaiti. I ale ngata fui leo falitusi po libraries. Ma le tele lava o mea tōtino e ale ngata i lea o nisi o vae ngai pule ina e le council o le loko board la o la tou ia la tou te whaia whai unga e tusai mana onga e tusai ma fina ngalo whaalia e tusai ma manatu o tangata pālota o loa lala ma fifio i tutono o i tumano te tasi o le tāua le o le fai o lau pālota, tai pei lava le fai ngā lau filifilinga ma lau pālota, e le filifili e ina lea o ni sui fai pule, o tu malo te itasi e maise sa fai ngā malo, lea iai ia le temile nei, leo lo tula ima iai ia le pāti ia le leipa, e te ta ia lo tātou atunu o ni sila, ila nei fui vai tau. O le tele na o fuanga fa'li tu malo lava ia, o le au tāua le tu malo amatou i mangele ma o tau. O le tele lava la o fuanga fa'li tu malo, o mea te tupu te tonu o le tū mālo, mai whata moe te tonu o le tū mālo, e le se a ia po o se filifilinga fu i lea e whaia, e au ki lani au au, ia pe whai mai e le whai ngā mālo, pe whai mai e se vai ngā whai se a. O mea umalava e wha tino, ma wha pēnā o na wha taunu u te tonu o le tū mālo, ma ngele ma o tahu. O le vaenga patino lava le na i le local board, ia po le whainga mālo lai titi, whaitu mālo o le local board, lea lo ia ili taimi nei. Ua au mana ola e au mai ia na mataupu lea, o na e tusai ma whamatalanga, ma tustusinga fo'i whamaumaunga, ua tuina mai e le Stats New Zealand, ia po le official whamaumaunga. E matua e maua lalo lava le numera o tangata Samoa, tangata Pasifika, ma tangata Maoli e whai a lātou pālota, ia mō pālota mō local boards, mō local elections. Maua lalo ia. Ma ole mafuanga lea, ole le mawhai o na manu mālo pe tutu mai ai fo'i nisi sui o tangata Pasifika e mafua mai, o na e maua lalo ia pasene po le awhainga o tātou tangata e whai pālota. O nisi iau aso tāua mo le tātou whainga filifilinga nei tausanga. Everyone on the electoral roll will be sent an enrollment update pack in the mail in the first week of July 2022. When you receive your pack, check your details are correct, including your address. If they are correct, you don't need to do anything. If they are incorrect, update your details by the 12th of August. You can update your details online using your New Zealand driver license, New Zealand passport, or Realme verified identity. Or make the changes on the form in your update pack, sign it, and send it back. Ya masalo na utau no hatu ya la tusi. O le tusi fo ilea eto inatu e le ofisa o fainga palota e whamauti noa i o whamaumaunga lo sao uma. Whamauti noa i ya la tuatusi, e whamauti noa i lo suafa, e whamauti noa i ya unumero of sota inga, ma isi lava whamaumaunga whapena. A whai e sao uma i ya whamaumaunga le naoro i le tusi le na. Na asa la fuatu i le tuya i le teo tusi pae pae lanu moli. A whai e sao uma u whamaumaunga lona uinga i a ele ila se mea tuto e pole ai. Ele ise vaenga fo ile e te tau o na suia. Ai a whai olo i a ise vaenga e te tau mai mana o mia o na suia. E te tau la o na e wha o ngā i a le tuatusi le nasa a lafo atu to tonu o le teutusi le nasa wha pe nauna a lafo i nā tu lau fale. There is a returning envelope to tonu o le teutusi le nā. O na e tusi lea o wha maumaunga sao. Ma toi tu o te tono le te tusi ia ma aveloi i tono le pusameli. Ina ia mawhai o na whasao ia masui ia ufa maumaunga i te tono le system ale ofisa o whainga filifilinga. E te taula o na whaile tūlanga lea aile i o ila so sa fulma le lua au kuso. Te tau o na whaile tūlanga lea aile i o ila so sa fulma le lua au kuso. A whai e te sila fia. Pe e te iloa fo i whaonga i le internet, mai se lava tātou via e a fo e vai vai le tūranga lea. A whai ai ai ia so walo, po seisio le ainga e ma whai o na whai a le vaenga mo o e whaonga ai le upenga ta whailangi o le vote.nz. E ma whai fo i o na whai le tūranga lea, e ma whai o na wha sao ina, e ma sui i au wha maumaunga i lunga o le upenga ta whailangi. E au nola ma le toe lafo o le fōm le sā lafo i nā tui atu oe, e wha sa o ai masui ai au kwa maumaunga, e te le toi tau lafo i nā le fōm le nā i lo ofisa o whai ngā filifilinga, a e nā o le wha ngā sa o lava o le lato upenga ta whailangi, i a masui ai i au wha maumaunga. O le aso sifururu au kuso, i a o le aso le nā e tapuni ai i a enrollment, e umalo le aso sifururu au kuso le mawhailo o na e toi le stala, le mawhai una eto le stalea i tua atu le aso sa fululu au kuso. Ai a whai e te misi le aso lea. Ia ona e mawhai lava ona e le stala peita i la e a fo'i e mana o mia e oe i le special voting papers. mai ile local council's election officer ia ole sina fo ile le o taime alu ma fo mai ona ole le faio la pe papa lota ai le yo la so te fulu luo au kuso e ta ua la le asorena e ta ua ia ai a fai e te misi le asorena ia au te popoli e ma fai lava ona e le stala e ala lea ile special voting. The last day to enroll to vote in the local elections is Friday, 7th of October. O lea so muli muli lava e mafai ona e le stalai. Ia e le tulanga lea o le special voting a le ngata fo ilea o ila touia ua whaamaonia la tou whaamaumaunga i lunga le ofisa o whainga pālota. O lea so muli muli lava, o lea so fitua o ke topa, o lea so whareile lea. E umalo lea so fitua o ke topa le mafai loa ona e toe, ona e pālota. Ele mfeuna itu ele stala ite palota. Ai ole fringa fili filinga lava ia mo local elections, ia po local boards, ele ngata fui lea, ole tofi pule nu, ole tatou ai au kilani, lea ite tala mai lea so se fulu ono o se tema. Se ia ola vale se fulu lua ila uli ole so valu. O kito pasamua, tatou fata ua lea fo i fringa fili filinga, lea ngaitu o tele lava alo matama fana ura tatou watunu umalipasa fika. Lea o loo tamo moe e ia fo ito finga mawalulunga ito tono ito maaloa ele ngata ilea o le tatou ai tele o aukilani. Ia na sa moa o le numera e mfai o na e fiso ta iai pe a e manao mia nise o famtalanga. O le o valuselau toluono fituono limaono. O valuselau toluono fituono limaono. E manatua le tatou mta upulena ele nei tae au. O nei tene lava a fianga ele tu tau ile soifua maloloina. E ape a lele leile faingo le tatou palota ele ngata ilea. O le tatou tau mafai ilea e ave i le tatou langolangu. E nisi tatou te tali tonuina e mafai o na fai asuinga le lei. Au walo tatou soifua maloloina. Tatou ole tatou musika taliu mai. E o na fa mai ele o le tatou porkalame.
Fun.
Ia, manatu o le tātou porkalame le nā, mwne nei aso lulu. O le Samoa soifua maloloina ilunga o le tātou wala leo le Planet FM. Ia, ua mawhai o na tū fātasia o na o le langolango mai a le Pacific Health and Welfare. Ese le tāua o le amata upu Samoa, o le fai leo lau pālota, a wale fai ngā filifilinga mō sui e te tū mai local board, sa itasi tono au kilani, le ngata fui lea. Ol se tasi fo ye tula e mai tau ave le tofinga pole nu or tato tu malo pole tato ai au kilani o le tau o ye tofinga le anga o tangata ia la tau te faya fai unga e peo na o tau o le temi o sola e mafai o na suia e a pe mafai o na le suia i fo le tulanga tau i le soifua maroloina e te tau la o na filifili le lei ia nisui e te talitonu ia ma o wiloa e fesosoani i le fa'ale leia lea o i tū tau le soifua maloloina ia e maise lava o isi fo i fa'afitauli o lo'o fea ngai mo tātou tangata fa'afitauli tau i ngaluenga fa'afitauli tau i awaonga fa'afitauli tau fale io e le taimile nei le taunga tau le soifuanga fa'afitauli i le tau o le pensini fa'afitauli i fuala au fa'asaina ia e maise o fa'alavelave fa'apena ona fa'aunga ai fana o mataupu ia e ese le ogaoga ma e tele tele a'afiaga i lou soifua ma lo'u nuai ola o le mafua'aga lenā ua u manatu ai e tatau ona au mai le mataupu tau i le palota ina ia fa'atalanoaina ma tatou fa'asoa i luga le'ea lenei aso ia auā lau faigā filifiliga manuia lau lou alo tuai Samoa i le tatou faigā filifiliga ia siaki ia au fa'amaumauga po ua sa'o uma vili i le numera lenā o le 0736 tatou feiloa'i le vai aso fou momole atu leagaga o le fa'afetai Samoa mo le taliaina o le tatou porokalame o le Samoa soifua maloloina ia i le nei fo'i aso lulu manuia tele lava huafuaga o galuega lavasiga fo'i o totoe lenei vai aso tatou feiloa'i le vai aso fou fa'amanuia tele le tua fa'asoifuaia
On air, online, on demand, in your language. Planet FM on planetaudio.org.nz.
Kia ora ana, e te itanga te koki airani. Akarongo mai e tātou rātio, no runga e te oraanga kopapa o te itanga te koki airani, i te au paraparau me te āpango te orono, e tai ua atu ki te aroa itu, ki runga e te rātio, Planet FM 104.6.
E kāpā marangeti nā nondambula. Nindo boro rong mai ena vea kabin lutu le wena ono ena station yongo na duo saiba wa apu indi ono FM en do rongo di kena na itu tuku mena kila en bulum bulu binaga kena na ingwanda na bima tangali mati vitovi na ken rita tarovi ke ino pa koko yang bulum bulu binaga kena na prokaramu nimbula ena duo saiba wa apu indi ono FM ena vea kabin lutu le wena ero telang anio kuni boro rongo ena website www.planetaudio.org.nz
Auckland is moving to zero waste by 2040. There are lots of easy ways you can help reduce your rubbish and recycle right. Make sure your recycling is clean and has no food waste in it. Find out more at makethemostofwaste.co.nz. Together we can protect the land and waste nothing.
Planet FM is getting ready to move into brand new studios. We're doing our best to keep everything moving as smoothly as possible, but there may be some disruptions to our usual programming. Thanks for your patience, and remember, the latest episodes of your favourite programmes are always available online at planetaudio.org.nz.